Alhassan ak Abdul Aziz ak Mohamed ak Mahmoud ne abe wele ko Alhassan sambina ni woro malien nyangira ne ninju yaw ni dankar liu ye khadma dinya dambewula aye walia mununke kadu to dansago kela uka marakon nana kabo avil kalu la sambafla anitani fla kata sifu janvye kalu sambafla anitani saba watima kada kirikela Antoine Kessiambe mundia kakumaka unka aye joro badi fa kato polisi islamiki nyamoya la tumutu ne jatige ubla liu ye mwoka anijia ya fiye blaula ne ninjugu yaw yi adama de unka ka tumututo dansago kela kulu ansardin ani alqaida o maghreb islamique ka marakon nana anyangirani kasu hake minye be la kodonia dona taula kirikela kafola hala asaniye isumaya neka abulu bla nyokon kono akanyangili kuma kaumbe kanga lasi wati mununa kirie alaje ya kabo binkanu nyangata ani jago ya furu ni jonya ubla liula musula mroka ani dankarli uhadama dinya hake ulala hakaja ulu wilila kabo aka mama manja nyang CPI procureur danka ali ayira kafo ko ali nimisi wasara kosebe kakene ni nyangili kanununye ansardin ani Al-Qaida o Maghreb Islamique dansako kela kulu yetumutu marakabo samba flani tani flala fokata se Francis Ordasu ye du labla wati mununa kabe samba fla ani tani saba damine wati uma ukafanga wati la tumutu ye dangarike walijubau kaburu ani udairo chamana tumutu dugu honnana